kinga, una kala kinga.
Rika alkashaila baila,
mita akwande.
Karabara sai makolona nina amina.
Uteni yande,
where we are say, when ya we are say, yeah. Mimi nimesota nimebaki nikiwaza nitapata wapi kande. Napo mtaani nishike mse ya gomu, nipate domu, kakando jomu. Kwenye jangoni, maisha ya geto nimechanja. Zoea nikilia nikitumi yanga MIC. Kama si mziki ningekuwa jamba tena. Kama si mziki ningekuwa kesite. Ubongo umekufa ganze juu ya majani. Nikitembea mtaani ninaitwa kauze. Nakaa kama suspect jumwaji chini. Ndi mwenda mtaani nikisaka shilingi. Me have to say this, me have to say that. According to the ghetto that it is true. Me have to say this, me have to say that. According to the ghetto that it is true.
Nani nidrezi na mimi sina zanje. Nye kwenda wape, nye kwenda kinyote. Mr. Abwande, usi ni yande. Mimi sina zanje na mimi sina kwenda.
Ya kwenda wapi?